Randu.
I got ops. Yeah. Nina friends na madui, nina haters miswajui, nina watu amboni pendi, wengi wa hatani dui. Trust nobody to squash my back, hata mgongo misugui. Kabla hata siomba mali, naomba nyone hata subui. Nina friends na madui, nina haters miswajui, nina watu amboni pendi, wengi wa hatani dui. Trust nobody to squash my back, hata mgongo misugui. Kabla hata siomba mali, naomba nyone hata subui. Father, bless my enemies just like my brothers. Father, when can you lay with me? I'm thinking, Father, Father, come with your young bunny with special ila. Come make you pendeza, basi number ni on the Kuna, what's up, kupenda, kuna, church, you're chukia. Kuna, topenda, we'll back, you can't za kwendo, tanzomia. Kuna, real, kuna, fake, what don't tamani, ako plate. Kuna, tochukia, ukiwai, kuna, topenda, ukiwa late. Kuna, love, man, kuna, hate. And I try not to forget. Kuna ta kunja usifike. Kuna ta uyo kuna fate. Kuna ta pangwa mipango. Kuna shikaji mtaishi. Kuna wanaomba misi wepo na mistaki kwa ta hapa. Na unge moyoni and I hope the shit matter. Kuna watapuzia wenga toni skiata data. Kuna mimi kuna sisi afundo nye labda mnafuata. Nina friends na madui, nina haters miswajui. Nina watu amboni pendi, wengi wa hatani dui. Trust nobody to squash my back, hata mgongo misugui. Kabla hata siomba mali, naomba nyone hata subui. Nina friends na madui, nina haters miswajui. Nina watu amboni pendi, wengi wa hatani dui. Trust nobody to squash my back, hata mgongo misugui. Kabla hata siomba mali, naomba nyone hata subui.
Father, I am a sinner, leso kana panga. Father, you know me better, swezi kukupanga. Father, I never said I was a special ila. Kame kipendeza nikizima nione pepo ni. Nina friends na madui, nina angels, demons. Wengi afu sijali wala sijui. Siku mchana dua za mamas na wafanya wanisumbui. So wakatai so wabagui. That's why wana niona crazy wakinzingua. So wazingui but shit. Napenda kiniona fala, na break a bread na sigala. Na sovu kesi misala, kincheki bro kuna swala. Iwe kesha umambo za mishe, na mtoto anataka miti. Nisevu geto nkatishe like mama unyombe, I been feeling tougher. We got a couple niggas wana ungoja nipote. I been working hard kwa kitisha, I don't get paid. That's why I make money, I don't make friends.
Nina friends na madui, nina haters miswajui. Nina watu amboni pendi, wengi wa hatani dui. Trust nobody to squash my back, hata mgongo misugui. Kabla hata siomba mali, naomba nyone hata subui. Nina friends na madui, nina haters miswajui. Nina watu amboni pendi, wengi wa hatani dui. Trust nobody to squash my back, hata mgongo misugui. Kabla hata siomba mali, naomba nyone hata subui.
Father na kukumbukaga pale napokwama, japo sifanyi ibada hope tapendezwa na nayofanya. Father, shida nazifanya kama lessons, long life kwa wanaokunja shuhudia utavon blessi kesho.
Kwanza naomba nitoke kivyo vyote, hata kibish najua wengine hawanielewi, wanahisi nshayumbisha dishi. Nachoamini dua lipingwi, hata mishe zikifeli piga goti, hata sisiti na naamini tustatiki. La bado sijui nani rafiki nani adui, yupi wa kufia naimwaminia unayemhofia. But I trust nobody, kifua najikingia, sitofika kokote hata kama nania. Naamini we unanipambania, naomba nifike level za anga. Father, nionyeshe njia niepushe pia na wongo anoko na wambea. When you down they ain't there. Doa kwanza kupepea, ukiwa patisogo wanazomea. Data zako wana share, wakiona levels unakwea. Wananza act gonna care.
Father, bless my enemies just like my brothers. Father, when gonna lay with me I'm thinking, Father, Father, no keeping dance than to a mizigo. Mana haters wapo wengi, hata my friends piona ego.
Tunchi
I'm not sure.